mfana wenzani we mfana kutsu chalike shisabati woto wena
we mfana ama chicha palile
au bebe jintombe mtange au
bebe jintombe I'm a big fan.